Udonna m dịrị unu n'aha Jizọs. Meshie n'anya. My beloved father, bịa kwado ụmụ gị maka ihe niile nọ na program n'ụbọchị dị taa, n'ihi na ọ ga-ebo their strength. Ka ihe dum gị according to your perfect will. N'aha Jizọs Kraịst, bụ onye nwe anyị. Ma unu mepee anya, ụmụ m, nọrọ ala briefly, weta Bible unu, wepụta. Ọ na nke gị anọghị nso maka ọ just comment. Ọ na nke gị anọghị nso, ị hapụ ya. Ị just gee ntị. Ewetara m Luke chapter 9. From verse 51. Luke chapter 9. From verse 51 to 56.
Yes, sir. Luke chapter 9, verse 51. O rue mgbe ụbọchị na-ezu oke, mgbe a ga-anara ya n'elu, na ya onwe ya chee iru ya si ike ịga Jerusalem, o wee zipụ ndị ozi n'iru ya, ha wee gaa baa n'otu obodo nta nke ndị Samaria ka ha doziere ya. Ma ha anagharị ya nke ọma, n'ihi na iru ya dị ka ọ na-aga Jerusalem. 54. Ma mgbe ndị na-eso ụzọ ya bụ James na John hụrụ nke a, ha sị, "Onye nwe anyị, ị na-achọ ka anyị si ọkụ site n'eluigwe daa rechapụ ha?" O wee chigharịa bara ha mba, sị, "Unu amataghị aha mmụọ dị n'ime unu, n'ihi na nwa nke mmadụ abịaghịla ndụ mmadụ n'iyi, kama ka o wee zọpụta ha." Ha wee pụọ gaa n'obodo nta ọzọ.
Unu na-efolo ụmụ m? Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Onye nke oyibo ngwa gụọ na anya 51-56.
Luke 9, verse 51. When the days drew near for him to be received up, he set his face to go to Jerusalem. And he sent messengers ahead of him, who went and entered the village of the Samaritans to make ready for him. But the people would not receive him, because his face was set toward Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw it, they said, "Lord, do you want us to bid fire come down from heaven and consume them?" But he turned and rebuked them, and they went on to another village.
Very good. Very briefly, anya abanyego 2024. And one of, especially anyị na ndị na-agara Chineke ozi, one of my secrets mere m ji dị successful na evangelism, na propagate the gospel of Jesus Christ, bụ na ebelivuru m na live and let live. And my copy my father bụ Jesus Christ. Now, ọ maka time, ịbịa wewe time. But I chọrọ m ka my pastors, unu chi dị very fruitful this year. Ma ndị niile bụ evangelists, ị ga-amụtarịrị tolerance, ị ga-amụtarịrị patience, ị ga-amụtarịrị live and let live, ị ga-amụtarịrị ime mmadụ ibe m accommodate, ị ga-adịrịrị cooperative with someone else, ị ga na-cooperate with your fellow workers. Because ọ bụrụ na ị na the people bu anyị ụzọ, ha na-work hand in hand. Maka gịnị? A tree cannot make a forest. Gift of tolerance na-abịa only from God. Gift of consider mmadụ ibe m. Gift of humility na-abịa only from God. And there is no way you can do exploit in that this holy God, the perfect, without striving to be perfect. If you may exploit in the name of Christ, he got a strive with the perfect because he is perfect. Now, on aga Jerusalem, aga doziere Samaria, ndia hana batahia, out of jealousy, because as I doziere betien aga Jerusalem, and obu emwene gali emwene Judea, and obu ya for the name, a man about Jesus, Lion of Judea, or who Judea or Judah, Judah, no name Judea. Judea, bo, in here contain the tribe of Benjamin and the tribe of Judah. Ndinkahno, for Toru David. Then I got say, by Samaria. From Samaria, he got Northern Kingdom, Galilee. And when the three states to make grow up Israel, Judea, Samaria, Galilee. Now Christ they head towards Jerusalem. Where she from Galilee, even when Nazareth, and all the way back, even when Capernaum, all born of one tolite. Are you with me? So even when on tolite, with whom the old boy Peter, on our watch her. Now watch ye on a gassy mahia, ojiri, ho to makane she guebu, onye buri be, opionye buri be. He grew up like us, a very humble being. So no papa had gone on a, in a practice carpentry. Now, o she Galilee, na bada, mako ogi onwe ruele, obiaruzie. To him avoid the Samaria, doing here Jerusalem. So when the Samaria discovered, now to he settled in Obodo, he was still popular there. He was behind. John, now my name okay, James. So you know, okay, Paul come back to this state, Obodo. Samaria don't have deserve to leave. Kamadie, kamogeji peche ha, omegene obana hamba. Oto ono obana hamba. Sake inhunu mini. Abiakwa hami ibu mad. Inhunu na, sometimes, followers of a man of God, of a leader, God be careful, hagane with the church in Kocha. Are you with me? Onye nke Igbo, gonna have 54.
Yes, Dad. 54. Ma mgbe ndị na-eso ụzọ ya, bụ James na John hụrụ nke a, ha sị, Onye nwe anyị, ị na-achọ ka isi ọkụ site n'eluigwe daa rechapụ ha? O wee chigharịa, bara ha mba sị, Unu amataghị aha mmụọ dị n'ime unu. N'ihi na nwa nke mmadụ abịaghịla ndụ mmadụ n'iyi.
You can imagine. May God imagine Obru and Obu a strong leader. India Pokland, as you can do, and Unoka Bala Samaria, a whole state. You don't know many, oh, Jesus, have Roma as a half by your. A Hebrew, a pastor, or a chairman, or a committee member of Living Christ Mission, even image to protect. Emeni ihe ga weten kocha nye the church. Amam na enwere mi make to protect. Acho mi ihe ga weten kocha nye nambu Jesus Christ. Mo ihe ga si ihe na ga ceremony. Ayo onwe gbara mbo onwe mbu ihe sere ya na papa. Even at a point mbo onwe biara enso. Ama na owuru na omeni sit rion na ka obebgu iko a. Nna ga reza, but anya ga ha deceived. But I'll be telling you, not my will, thy will be done. Not in his every situation. So these people, type oku, they were misusing the authority. Oku shine lugba dieha, ubana hamba, abi amibu mado. Uke egosi na hane fole, mahawa tabeho yomere kene, obu. Our father, ọna adị patient onwere obioma ọna egbu mmadụ and ọkwanụ n'ihi ka ụwa ji akparị ya dịka mgbe nwa bụ eze na-ekwu ka yesterday nye ewu akpịrị na-akpọ nkụ nye mmiri ka m ṅụọ onye amaghị ube abụ ọnụ ọnụ mmiri ekpuwela okpu ogwu agbala ọtọ mmadụ ekere eke gakwa were aha mmanya gbara ụka na-enye onye nọ n'elu obe wite ọbara niile na-agba ya ọ na-egosi na pibụl ị na-eche human beings awụ ụmụ m ọwụwụ ha eziokwu ka ịka mmadụ ga-eji hụ nwanne ma ọ gịnị were poizin mee gịnị tirie ọnwụ ịga-azaha ya ọ na-egosi na human beings dị many of them dey controlled by the devil mana ihe na-achị Christ kwupụtara onye nke Igbo gụọ ha kwara ha ụmụ m gụọ 54.
Yes, that verse 54. Ma mgbe ndị na-eso ụzọ ya bụ James na John hụrụ nke a sị onye nwe anyị ị na-achọ ka anyị si ọkụ site n'eluigwe daa rechapụ ha o wee chigharịa bara ha mba sị unu amataghị aha mmụọ dị n'ime unu
gị mmụọ nọ n'ime unu James ọ wakwa ezigbo mmụọ nọ n'ime ọ gị na-asọ jesi ihe a kedu ụdị mmụọ nọ n'ime m ga-eji si ka ọkụ gbagbuo ndị mmadụ our father ọ bụ a respecter of no person ọ na-asọpụrụ onye ọbụla bụ ime ihe dị rọng ọba mba ọkwa ndị nọ ọ hụrụ n'anya John nọ na-eku n'obi bụ onye ọhụrụ mere mistake ọbara ya and one thing with the disciples bụ Christ bara ha mba ha continue onwe ihe ọma ha na-eme ha mee gịnị ha mee ile mgbe ọ bara Peter mba na transfiguration ya kwa ichetara o mere ka Peter ga kpọduru ofu ebe ọ barakwa mba bịa na the next chapter jụọ ajụjụ ya bụrụ ụzọ zaa ọ ma na ọ dagodi ọ gaghị akụgbu ya akụgbu ọ ga-akọrọ nke ya ọ dị spirit Jesus Almighty ọ nweghị onye correction ị ga na-ezugharị ka a na-emegbu ha egbugbu unless you are not ready to repent if you are ready to repent God knows your imperfection and therefore ihe o ji tinye n'okpuru onye ka mara wụ to guide you let the obi Christ nwere and e nwekwara another passage because of time ndị hụrụ ụmụ Chineke nga ha ji aha Jizọs na-achụ mmụọ ọjọọ ụnọ na-echeta ha gwa Jizọs sị na anyị hụrụ ịma mgbe ahụ o zipụrụ ha achọ m ụlọ ma ihe na-eme ndị ama m banyewe ugbu a na m gawa in detail anyị hụrụ mgbe ahụ o zipụrụ ha ka ha gaa ozi ọma orukwe mgbe ha lọtara na-enye akaụnt dia mishonari wọk anyị hụrụ ndị ji aha ha na-achụ mmụọ ọjọọ unu ochetara ha bara ha mba ka ha bara ha apụta mesie ọnụ ụnụ ahụhụ disciples ka ihe unu ga-eji na-akpọ ha unu nọ n'otu anyị na nwere onye ma unu mgbe a họpụtara anyị na mountain Christ kpere ekpere overnight unu osoe the son of God tụgharịa sị ha unu emekwala otu ahụ n'ihi na onye na-adịghị emegide anyị mere gịnị rịrị gbakwuruzie na ọtọ mmechi okwu look at the spirit of almighty ka anyị kpọọ ka ọ gbagbuo mmadụ ọ sị mba abịakwara m igbu mmadụ ndị ọhịa mere pipụl ji onye ma obido chọọchị ike na-emegide ndị aka ha dị ọcha and when these people na-agwa ka ọkụ gbatuo they didn't think about the consequences so ị bụrụ a pastor whatever ị na-eme na-think about ime ihe a kedu the consequences ka ihe ọ ga-result Christ acted immediately jụọ eledu dị mmụọ nọ n'ime unu Christ nakwa ama agwa mmadụ okwu ebe ọ ga-aghọta ya ma agodo nga eso mmadụ eledu dị mmụọ nọ n'ime unu bịa ha ka onye ọzọ get behind me Satan ndị ike abịa ka anyị hụrụ ndị ji aha ha ekwu okwu jụwa anyị stọpụ ha one of us ọ sị mba o enwere onye ọbụla na-anaghị emegide gị mere gịnị dịrị gị ọ dị spirit ụmụ m ihe m ji aga n'iru I believe Romania, other men of God will gain support. But I made mistake, I correct them. Many of you get it, the year happened now, in the house of Nebuchadnezzar. Abiam na otta bambak abiam. As Munu Munu Maraka no a man of God, only a black mwetere gapoy da hosa. Oga him gave me Abnum na otta bamba. Nuno Honanya. It was a woman named Betons on a garachukuzi. I came to the church and defended him. Well, no, no, what is your? It was a man named Temple, a doctor named Hagari present him. Mbem gare enugu mba kpora ndi show kanile oku ngare enugu agara visit egbo mba ho de ndo nyishi UCC because of onye nkuzi anyi Mrs. Oka na ga church agara nulo e galete with 504 osu mo mu bo onye rotam se me bia nulo em se em bia me encourage na ma ho na television ni na di bold ni na ha to government o jonchi a keep it up emekure m ga church ya ga labor na nenugu emekure m ga na nke omeke omero aga me ye encourage mgba ho governor mekwe no ji nyem 10 plus of land na transekulu mgbe former governor in Anambra state mbadi niju Dara, I'm going to encourage your children. I'm going to join you. I believe in live and let live. I'm going to go to the UCC. I'm going to go to the UCC. I'm going to visit you. I'm going to go to the UCC. I'm going to go to the UCC. Tony Okeke. I'm going to go to the UCC. I'm going to go to the conference. I'm going to go to the UCC. I'm going I am in a move for them now. Wonder. Chine do mezi ha na gumbe do mana pum non. Najo, unon out in here neku. Get in see church, Hanaga. Ebia utam munuguan am hapu preaching him ne menun. Wero fuonye hiwe, I cannot do that. My children need the spiritual food. Amutaramea for Christ. Live and let live. Omu. I see that was a brook cocaine. I defended him very greatly, vehemently. Bam, bam, on your blam, waiter, I'm getting a punishment. Oh, mission, so no, he had no see a chum. Gavisi table, he uses him. Who told you, KK, who governor of Mera? And the Mura and the Shoka, many of them, Ibuque, and they are making courage. Yeah, to mother Garcia and Egbe, ya won ye pogabu daddy. You know one ne na po ye anyhow. Oh mpuru hakage jimegene maraha. And all we are mekrene na owen ye game make a church hagany. Owen kaine lenhanya omum church monoru 1 year you go mad you everywhere. How many online how many years? On haga 5 years. Maki were of your job, the church. That church cannot move forward. A real man of God, the believer, live and let live. And then were of your job, the church. Jehovah gave wool and never go in again. No, church, my basal, like a mother Celestina. Hosea, mother Celestina, and I'm quite a wheelchair. I will never do that. I am not a teacher, Mother Celestina. I am not a teacher. 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 And all we have been on one gate can one church. Getting on more. And the umum, I will always encourage you. Watch this group. Okay, don't I? Here I'm in a Jehovah kpochapụrụ anyị ha. They are not worthy to be members of this church. Ugboro ole ka ekpere ikpe? Unu ekwele ka e megharị unu anya. Ndị sikwana ha so ma rụọ ọrụ ma ị nọ na kọmitii ma ọ bụ ihe na anọkọtakwala onwe obere mmadụ mere obere ihe ịsụ ọkụ gbagbue. Number two, remember na ị nwere image to protect, image of daddy, image of living Christ mission, image of Christ and image of Jehovah. Finally, ka ekwe maka unu niile bụ members. Unu nwere image to protect. Living Christ mission has come to say, onye ma ihe ga-ama na no matter how great m dị, ana m echeta mgbe m na-esekpu n'ihu Mother Celeste na Obinna, kele ihe m rote na esi a papa m o mekwala m ọzọ, ọ chọghị kwụrụ m ụgwọ akwụkwọ. Ọsụ m don't worry. O nweghị mgbe ọkwụ Mother Celeste na kwụrụ m ụgwọ akwụkwọ. Bedi naanị cross ahụ ọ ga-ebi m n'isi, sị m na Jehova ga-eprovide. Nwee okwe m ga nke ọrụ ugbo mee n'ihe niile. Adịgo m great, gaa Zambia lụhụ so na ndị mbụ m ga-aleta. People be ha wụrụ ingrate. Ndọ n'ugbo m meghe ọ na-akpọ Celestine iyi. Ma ọ ya bụ onye m mụtara holiness n'aka ya. Iji mechie okwu m, yes, unu kwụrụ ọtọ mechie okwu m, wete Psalm 69. Only one verse. Ka agbasaziri congregation. Ihe kemgbe m preach wee gbasara unu, because Bible sayị niile wụ preachers, ọ wụ ihe o kwuru. Na the book of Peter, I wụ members of royal gene, priesthood, anyị niile bụ priest. Onwe Nwachukwu na-amaha Bible. But nke a bụ ihe m jikwa agwa ma pastors, ma onye ọbụla, ma n'ụlọ ọrụ 2000, a chọburu m akpọrịa resort, m kwuo ihe a sị anọ. Ka m bụrụ ụzọ kwuo ihe anyị ma anyị abịaghị ịkpọ rizọt. Psalm 69.
Ọ dị na page 513 na Agboshi.
Go on. Only verse. Verses 6 and 7.
Yes, sir. Verse 6.
Go 5, 6, 7. Ụmụjụ gee ntị. Ndị ukwu na-egbu mgbu n'ọrụ na gee ntị.
Abụọma 69 verse 5. Chineke, ya onwe gị amawo uche mgbagọrọ agbagọ.
Onye kwuru ihe a?
David.
Papa, ịma na adịghị m ike, uche mgbagọrọ agbagọ. Continue, bidokwa.
5. Chineke, ya onwe gị amawo uche mgbagọrọ agbagọ. Ezonarịkwa gị ikpe ọmụma m niile. Ekwela ka ihere mee ha n'ihi m, bụ ndị na-ele anya gị Chineke bụ Jehova, nkwụsị niile nke ndị agha. Ekwela ka etinye ha n'ọnọdụ ihere n'ihi m, bụ ndị na-achọ gị Chineke nke Izrel. N'ihi na ọ bụ n'ihi gị ka m bụworo ịta ụta, ihere kpuchiwo iru.
Amen.
Amen.
What a great being. Onye bekee gụọ ara ha 5, 6, 7.
Yes, daddy. 5. O God, thou knowest my folly. The wrongs I have done are not hidden from thee.
Ụnọ naanị ya. Ọhịa bụ ichi dị successful n'ime onye nwanyị. Ị ga-ama na ọ na-ahụ n'ihe na-eme gịnị na-ahụ n'azụ. Ọ bụghị idowe skeleton na yakobod, ịbịa na-acha ụtọ aleluya. Ịbịa na-eme prophetic utterance. Ịbịa sị ị na-eme ihe online. Ma ịma ha update ịdị. Ị na-emebi aha mmadụ. Onye makarịrị m. Yet ime ni how many years now? Ị na-agbakwa ala gburugburu. Mgbeti hụrụ David, ọsọ onye nke Igbo, Google 5, ha ghọtara ọfụma.
Yes, daddy, 5. Chineke, gị onwe gị amawo uche mgbagọrọ agbagọ. Ezonarịkwa gị ikpọ mma niile.
Ihena, David mere akpara m ọgbakwuru Chukwu. Ọwọ ihe m gwara unu. Papa, o nwekwara ihe niile m na-eme na nzu, papa, m ezonụ ya, ama m na ị na-ahụ m. Ịmakwa na obi m gbagọrọ agbagọ. Ịma dịkwa m ike, papa, akwa ịma otu m dị, yet m tee m mmanụ. A real child of God will always take God seriously. And ọ ga-ama na Jehova na-ahụ ya. Papa, nwekwa ihe m na-ezoro m. And ile Psalm 32, David kwuru na mgbe ọbụla ya mere ihe kpuchiere Chukwu, na Jehova na-ewere ihe tie ya. Na ọkpụkpụ ya niile na-aka nka. Olee mgbe o mekwara confession? Jehova bịa wepụ ihe ọ na-akụ ya n'abalị. Chukwu hụrụ David n'anya, o mekwe na ya akọi. Ka ọ ghara ịlanarị ya n'iyi. Onye nke Igbo, continue. Six.
Yes, Dad, six. Ekwela ka ihere mee ha n'ihi m, bụ ndị na-ele anya gị, Chineke, bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha. Ekwela ka etinye ha n'ọnọdụ ihere n'ihi m, bụ ndị na-achọ gị, Chineke nke Israel. N'ihi na ọ bụ n'ihi gị ka m bụworo ịta ụta, ihere kpuchiwo iru m.
Eight.
Ahụworo m ụmụnne m onye ala ọzọ, wọkwara ụmụnne m mụrụ onye mba ọzọ.
Ọwụ ihe na-eme m. Sometimes ụmụnne m nwere ike reject anyị n'ihi Daddy Hezekiah. Reject anyị n'ihi Christ. E were na anyị amaghị ihe. And ọ bụ ihe niile a David na-agabiga, ụmụ m, onye nke Igbo. Gụọ na ha 7 and 8.
Yes, Daddy, 7. N'ihi na ọ bụ n'ihi gị ka m kpụworo ịta ụta, ihere kpuchiwo iru m. Ahụworo m ụmụnne m onye ala ọzọ, wọkwara ụmụnne m mụrụ onye mba ọzọ.
Ụmụ m nọ hụrụ ihe ọ na-eme n'ebo. Almighty, ama m na mmehie m riri nne. Ama m na obi m gbagọrọ agbagọ. Ama m na awụ m ahịhịa. But chedekwe onye nwe m na onwekwe ihe m na-eme m na-ezoro m. Chedekwe, onwekwe ihe m na-eme m na-ezoro m. Ọ bịara na verse 7. Ọ sị ya, ọkwa n'ihi ṅụ ka the family jizi ebu m agha. Ọkwa n'ihi ṅụ ka ndị mmadụ jizi eme m abandon. Onwe ahụ onye ji m kpọrọ ihe, only for your sake. And even ihere kpuchiela ihu mgbe m na-azọpụtala ụkwụ n'ama, ha akọwala m ọnụ ọndụ chọọchị ọ. Ọ bịara na the other one, verse 8. Ọ sị even ụmụnne m mụrụ m gbakwuru ka ha nyere m aka, ha sozi akọcha m. Gịnị bụ ihe m na-akụziri m? Osuchukwu, despite ụdị pressure m nọ na ya, despite ọnwa na-abịara m, despite nkọcha na-akọcha m, papa, ọ na-ewutekwe m, ọ na-agbawa m obi. Ana ihe na-emegbuola m n'ihe ha ji m ekwu. David hụrụ ihe dị m, Osuchukwu, ma ekwekwele ka m rie ya taa, tinye ndị nụ trọstụrụ m n'ọnọdụ ihere. Ọya bụ ihe okwu na verse 6. Gụọ ha ahụ ndị verse 6.
Verse 6. Ekwela ka ihere mee ha n'ihi m, bụ ndị na-ele anya gị, Chineke, bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha. Ekwela ka etinye ha n'ọnọdụ ihere n'ihi m, bụ ndị na-achọ gị, Chineke nke Israel.
Ị hụrụ ya? Ama m na ọnwa na-abịara m, ụmụnne m agbanarịla m. Even ọ n'ihi nka people jizi na-achọ my life. Ọ n'ihi nke ejizi emebie ha m na social media. Ma ekwekwele, chedekwe na o nwere ndụ tụkwasịrị m wụ David obi. Ekwekwele m nwụchie ọnwụ. Ọ ihe ọ gwaga ya. Ọ gwa na ịgba nkịtị agụ dọgbuo m, ha ga-asị agụ adọgbuole David. Ọ gwa na ịgba nkịtị m rịọwa na iburu ihe na-arịọ nri, ha ga-asị lenu David na ọ nawarị ọtọ nri. Ọ gwa na ịgba nkịtị egbupụ m otu ụkwụ ma ọwa aka, ha ga-asị nụkwa na asị David nwere otu aka. Ọ sị ekwekwele ka ndị ahụ na-akpọku m ekwere n'ihi mụ David tinye n'ọnọdụ ihere. And all prayer of each one of you no one. O nwere ndị family unu kpọrọ ṅasị, o nwere ndị colleague m kpọrọ ṅasị, o nwere ndị na-ekpegide ṅa ekpere, o nwere ndị na-fight to destroy you. Icheta ga-ese Chukwu. Ekwekwele ka ụmụ Chukwu ndị a hụrụ m n'anya, anụ one day na ndị nọ mụrụ m n'aka, anụ one day na m metere ofu ihe, ma ọ bụrụ na ihe asị izuru oshi, ma ọ bụ enwee ihe ga-apụta na television, it disgrace onwe m. Ọ bụ ihe David na-eme. Maka ọ marago na already ụmụnne a jugo ya. And ọ marago na already ihe na-ekpuchiwe iri ya. Ọ marago na already ọnwa na-abịaziri too much n'ihi ịhụnanya ọ hụrụ Chukwu. Ọ bịa chee ka m nwa anwa mee mistake maka ọnwa niile a na-abịara m. Ọ ga-aka m njọ. Ọ ji esi Chukwu na ụmata ihe m mekwere ṅụ egbule m egbu. Ka ị ghara ime esi n'aka m kọchaa ndị na-achọta m. Na ndị ji obi ha niile na-ekpere n'ime mmụọ na gịnị. Nọ n'otu soro unu ka m gbere unu ekpere. Ihe m jere ịdị mma bụ ọbara. Ọbara nke Jizọs. Ihe m jere ịdị mma bụ ọbara. Ọ bụ ọbara nke Jizọs.
Ihe m jere ịdị mma bụ ọbara.
Papa ihe m ji akpa ike bụ ọbara, ihe m jere dị ndụ bụ ọbara, ihe m ji ewu ewu ọbara, ọ bụ ọbara nke Jizọs. Ihe na-enye m ọṅụ bụ ọbara, ihe nyere ndị iro m bụ ọbara, ihe nyere Ekwensu bụ ọbara, ọ bụ ọbara nke Jizọs. Eji m obi m niile na-ekele gị. Akụwala m ụmụ m ọtụtụ ihe, were zie nrọ nnukwu ọrụ na ndụ ha, ma kwadoro m ha ka ha matakwuo gị n'afọ a kara afọ gara aga. Thank you, Father. In Jesus' name. Ka ikwu unu kamara. Ọmụ m, Jehova gọzie unu, debe unu. Jehova meria ka ọ mụkwasị unu. Jehova mekwara unu amara. Jehova buliri ya n'arụ unu. Nye unu udo. N'aha Jesus Christ bụ Onyenwe anyị. Thank you, Father. In Jesus' name. Ma ọmụ m, unu mepe anya. Surrender all to